Yo, I want you. Hey, that bad man me sing song. Hey, yo, boom, bam, bam, bam. Oh yeah.
Hey, umeleka kwenye loudspeaker. Rafiki zako wote wanasikiliza mama. Umeleka kwenye loudspeaker. Rafiki zako wote wanasikiliza mimi. Umeleka kwenye loudspeaker. Rafiki zako wote wanasikiliza mama.
Jana tulinambia Hassan maneno yote alokuambia. Girl, hivi juzi tulinambia that hivi jose nae anakumendea. We, hiweje leo uliweke kwenye loudspeaker mimi mama. Hiweje leo uliweke rafiki zako wansikilize mimi.
Umeleka kwenye loudspeaker.
Sana girl, tatizo lako kubwa ni limbukeni wa mapenzi. Ulikwenda kwa mganga ili utumie kisses. Utazunguka utachoka, mimi nikwambia utatweta. Love every time goes with feelings. Love is from heart, girl. Uliweka kwenye loud, rafiki zako wanasema sema sema sema.
Umeweka kwenye loudspeaker.
My girl,
rafiki zako wote wanasikiliza.
Tanzania, yeah man, why you put me in a loudspeaker, you know?
Sure. Hey,
huh?
Hey,
y'all, you know?
I want loudspeaker.
Listen up,
loudspeaker.
Fireband, fireband.
My girl,
hola.
Rock town, thank you.
Yes, man.
Yeah, man.
Bless. Double. Bless. Sure.